Yeah. Sora we sarend ntandani. Stunde ainina. Selema. Bona fiesta.
Nomnqweno wokuphumela ngaphezulu akwenzeki imigudu ndiyayizama ayiphumeleli ndigamagusha kwabaphantsi igamagu alivumi ingabe ndithathe indlela ekungeyiyo kusini na namanzasi kamata thethelela khawudedisukumnyama uvezu ukukhanya ndizowelela nam ngaphesheya pha ndifuna udada neentlanzi khawundonyula pha kade ndizamuwela ndisendiye nditshona khawundihlangule ngapha intshaba sezithetha zishiye zingalaziyo thethelela baba da scientist mbongi nosoda wesarenda crew
mlibizo libizo 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 it's a calling da pesheya.
Noba bengxeka ndizonxikelela inkosi khona soze yandyekela kwintlaba bawo ndifihlekwela kwinxeba dala ndibetheka ndisolundenzela inxeba ndazi ndenzeni kwabanqonelela ububi andikazityhafa kungona abantu bamandla sazorepha ndibafakele nenzawa sora
Dirty Snare.